nanelowa aga unoka nimo aya bege ndiye mele yeke kake naka jumbo nila kachuko vya kura nelowa aga unoka nimo
Yeah. Oh, God, you. Oh, God, you.